Welcome to the next level. The International Boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa kawekeza mda mwingi. Kumbe bure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Na mipungo ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone. Bado naliupuza. Jera natamani ukome. Nipelikizo mwenzio. Jera subiri lipone. Bado naliupuza. Jera natamani ukome. Nipelikizo mwenzio.
Pengine ya mapenzi ya na wenyewe.
Sincheze cheze.
Au pengine mimi ndo sina bahati. Au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapongua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kwa tamaa za mda mfupi. Penzi bari umelitosa. Kawekeza mda mwingi. Kumbe bure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone. Bado naliupuza. Jera tamani ukome. Nipelikizo mwenzio.
Badi baby kate bina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kupa budi wala sumu china. Hakika nita ikati ya bima eh. The way you move your body baby kate bina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kupa budi wala sumu china. Hakika nita ikati ya bima eh.
Loko, go loko. Oh baby, oh baby. Oh baby. Baby go gaga again for me. Walisha mizu kasisi. Wala tatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Baby go down now now now. 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 Go down, down, down.
Oh, catch a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In every life, you be harder. And in my dreams I dey call on you all dog. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say in a be like you be harder. In my dreams I dey call on you all dog. Yeah, say make I tell you something. Omalicha. Go down down Omalicha. Go down down Omalicha. One more time, I say I'm a licha. Baby, go down, down, I'm a licha. Go down, down, I'm a licha.
Baby, go down, down, down. 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 Baby, go down, down, down.
sins, oh yes. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me, daddy?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time.
Hey,
a good time. I could stay for a long time.
Hey, hey,
a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby.
You somehow
give me love, you give me love, yeah.
You somehow
one time for my baby love, yeah. You somehow.
Nikusa bila kunikamata. Tulive nana mama. Nikama kapa. Changu chako. Mikasa sukasa. Girl, you better than them. Nivu nikusa bila kunikamata. Tulive nana mama. Nikama kapa. Changu chako. Mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around.
Mateka mihoi, I can't breathe.
Unavozungusha body,
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli,
I can't breathe.
Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know.
Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so long, baby.
Do some love.
Give me love, you give me love, yeah.
Do some love.
One time for my baby love, yeah.
Do some love.
Log on to www.djperez.co.ke.
The International Boy, DJ Perez.
Sina sifa za kihaya, nilichojaliwa mahaba, imani na busara, my baby. Kuwa pabaya, mungani yoko wa mesaya. For your love I never tire, my baby. I'm in business, kama jimu tenda fitness. For your love I never do less. For you baby, aho reji, rejina ureji. Regina, oh Reggie, yeah, yeah.
No, no, no.
Ah, oh Reggie, Regina, oh Reggie, Regina, oh Reggie, Regina.
Hey, hey, yeah. Angel sent for my papa. You throw it down when you're down.
Kitita, kitita. If you wanna be a movie star ni na kikizi soisha, soisha.
Ukama simu mocha, unani tocha, na kuhitani.
nikosha. Fundi akia Mungu anajua ajia na chosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makido kidok. Fanya ka unapiga deki. Reki give me some cake. God bless your mama. Ayana. The way you move your waistline, Ayana, na, na, mm-mm.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana, na, na, mm-mm.
Usha, 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 usha,
na kama radiata imechemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makidogidok.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
Hey. God bless your father. Ayana. Yeah. Hey. Umogo magaribi, baby. Ayana.
Uzuri umezaliwa kwako naridhia. Unakakuhara ufampasho wangoza kona ini tena nyororo kama ya mtoto. Mashalosi nini kama kweli umeumbwa kwa udongo.
Elewa tamani mpesi langu.
DJ Perez on the ones and twos.
Once again, I just go crazy when I miss you. I'm sorry, baby, I never meant to diss you. The way you fine, looking like a bag of money. Quite a few ways at a whole time. I got money in the bank, you can run it up. You can go shopping space or you can club tonight. Tell me, why you mad, you acting funny now? I gotta get that dough, you know you like to ball. So do you wanna cuddle or should I go hustle? Secure the bag, we could find our own vessel. Gotta get that shit, you know nigga gotta roll. Girl, you're making it hard to play this role. I know you wanna spend time, but we gotta keep that job. You know we have a baby coming, we gotta get it right. I don't wanna fight about it, we spoke about it. Yeah, I know it's hard, but what can I do about it?
Wanani unaniita playboy bada kitengo oyenya wenye mimi hata kama na watania baby miso mtu wa mchezo mchezo Vyombo ni mkande ila juhudi zangu bure tu namtendekeza kama mtoto hata chakula kwa mkono ashiki kama mashine nampata ngo mana anaga wala maji wananiita playboy bada kitendo nasema oyenye mwenye mimi hata kama na watania wananiita playboy bada kitendo nasema Yenye wanye mini Hata kama na watania Baby miso mtu wa mchezo mchezo pendwa kama ujaumizwa ujatendwa mapenzi sio bidhaa dukani kanunue anaitoa ndo anaipawa penzi lako ndilo moto nobody can love me better I need your love oh, oh, oh. Penzi lako ndilo moto Nobody can love me better I need your love Kila soja mila Tumeshibana Ananiliwa Ninamwiliwa Kila soja mila Tumeshibana Ananiliwa Ninamwiliwa Jamila
down on a plane straight to you I'm all you need don't go searching far been to hell now we back look where we are hey. this kind of love no be by the power Tell me love Like it when you play silly lily
Tell me love
Out of the league Mtoto wanna money Always wanna hit the road with me Wanna be with me Guess who's feeling you mean
Girl this love and be real Streets be military Guess who's sticking with me So till infinity
Finish me infinity
Never leaving me
Never
Sticking with me
Brother
Toto physically, I'm a leg by the
way Lasso Jamila Tumeshibana Anadiliwa Inamwiliwa Ilasso Jamila Tumeshibana Anadiliwa Inamwiliwa Jamila
Jamila
kando yako nina furaha na amani, mapenzi ya dhati naye nipa sijawahi ona ndani juu kifo cha mende chali party to party Monday to Monday ndani juu party to party Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby.
The International Boy, DJ Perez.
Sit
kama ushawahiwa mwendo na mitindo kama Rosi Hatinto shavuni hizo dimples hazijaniacha salama mama ulivyo simple haujapaka ta mascara
sinasema kivesi anata pimpo ndefu yake shingo kiuno kama city ya Lincoln macho yake kama ya chingo
cause you're beautiful mama minongo tujua ane bada etuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane cause you're beautiful mama minongo tujua ane bada etuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane
I guess I'm in love
I'm in love in love with you
DJ Perez.
mix.
OG, are you sure to let me holler at you for a minute?
Unanipanisha spin, sielewi mbona unakuwa mkali nikitupa lugha. Utazungusha mpaka lini? Useme nyewe unanitaka tunafurahi kila napokuza.
Hili criminal tena, bebe nifanya nasema. Tola Nairobi, si uko hotari, umeniwacha na hema.
Hili criminal tena, bebe nifanya nasema.
Tola Nairobi, si uko hotari, umeniwacha na hema.
Hakuna anayesema unifai, umekawasha utadhani ni ngwale.
Ona
sosioni mbona ukatai, si wawili tunaendana walai.
Kamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Unata mitumba inaka, mbona inaka. Usinyugusi makalio, baby. Iyo ndogo na napenda, minapenda. Chuchu za kondongo katomato,
minapenda ndogo, wanapenda light skin. Minapenda chongu, sinyiblichi mikorongo. Mikorongo.
Unapenda bigi, minapenda ndogo, wanapenda light skin. Minapenda chongu, sinyiblichi mikorongo.
Mikorongo.
Ase kupenda ulivyo, ato kupenda ato unijubwe. Unijubwe.
Ase kupenda ulivyo,
minapenda ndogo, wanapenda light skin. Minapenda chongu, sinyi bleach mikorongo.
Mikorongo.
Unapenda bigi, minapenda ndogo, wanapenda light skin. Minapenda chongu, sinyi bleach mikorongo.
Mikorongo.
Ase kupenda ulivyo,
ato kupenda ato unijubwe.
Macha moyo hata kama kibaya, kifacho mtu chaki kwako sisiki, wala siambiniki. Na kupenda kipimo sina,
kwako ni hoi chaka na lewa enesi. Uwe wanguna upoko ni natuwa, kafanya makazi jiji. Napenda mapaka mjini, mkani rubuni, nusuwa nito hiru.
Kila kaja toto la moto, kanipoza kama uji wa mtoto.
era suno yosha ginyosho ukaja toto na moto kanipoza kama uji wa mtoto mister tuno yosha ginyosho nakupenda vibaya ni vizuri vibaya nakupenda vibaya
mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step ladies watoto kali mnajijua kama umevaa umependeza taka kuna shape short or long hair pretty pretty baby face hips lips kiss red wine test police police zada kupewa kesi akikuangalia tu unaweza kutoa kadi ya bank macho vya kusinzia zile kuibia ibia utasema kala kitu alafu kimemzidia kama inataka kupanda mizuka gajiachia sarakasi misamba mateke ya sincere chiche limekorea naze shikiki msichana takumagaraza na cheza kainama ukuti ukuti kainuka kasimama kuo fupi ya kina naona kama inambana kipochi chini kame china viatu msala ni yokala na kifiga cha kibanto kisema kakatize mtani atachanganya watu she smart she pretty and she know what she want to kikompea we unakwa tofauti darasa utile brown is a knockout tick tack tick tack tick tack boom
umeni piga KO knockout iyo makeup KO
knockout knockout
umeni piga KO
the international boy, DJ Perez.
See your smile, see your body, it's not like why you find hope. Now I'm on your kiss, now see my life.
See that smile, see that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my kiss, now see your life.
That time number yako, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Life from excess unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
DJ Perez in the mix.
Boko, 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 boko. Mwenye wemeja kwenye mboko. Boko, mboko, boko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Koza msonyo, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Ones and twos.
Thamani yako, uzuri wako. Now you are mwenyewe, siku wachi pengine uniache wewe. Hali mradi unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijanecha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijanecha kwa fitna na maneno yao.
The international boy, DJ Perez.
Una habari jinsi gani moyo wangu na upendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Wendo jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Wendo jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao. Achana nao, na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijanecha kwa fitna na maneno yao.
kwa fit na mama neno yao. Baby love,
Nega swaga ila high kit. Tuku sipigi fake utokuta na buffing.
Yeah, we good your brother. Nakata magemu kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu hai. Naganyama sishobo kia tango maziki kuma. Still sassy spendi mazo ya talking chibi no chuna. Unabi oshone uja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But I'm not for my number. Napenda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kingfisha. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu. Aye, manzeni leo. Leo ndio leo. Manyundo leo. Watoto na
hileo. Mshuni kuja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But I'm not for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self into kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Let's see.
nipe mpigege majufurai wewe kiboko mwalimu wako fundi hatari oh. Samantha, Samantha. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You my number one girl, oh yeah, yeah. Oh, Kenyan girl, oh yeah, you my number one girl. Mtaratibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kumatansha tamani, tuka kimapenzi na lini mwye. Kutoka na Afrika, siwezi mai.
friend. Ila tatizo kisha wainiwa, bado kinipa sisemi mzio. Nitakula kimya kimya, anawasha muzika muda kiuno chake fela. Siko mtoto sana, mina shindo mtoto wala. Ana mashauzi kabuna, kiuno chake fera. Siko mtoto sana, mina shindo kamtoto wala. Oh, you got me in love.
Kidogo, kidogo, hata ni la chapo mandondo, mandondo. Now I'm a classic man. Tara TV can eat a gentleman.